Bona, ke ready to flex challenge. Na o tenehile ke COVID, mme se o tenang le o feta ke ho dulela ho fuwa ditaelo. Na o batla ho fana ka molaetsa o matla ka tsela ya hao. Kenya nthong e o ikapetseng yona ho ke ready to flex challenge, mme o kgothaletse batjha ho hlaba vaccine. E tete sebete, ska etsisa batho. Romela di-video, di-photo, di-graphics, art kapa audio. WhatsApp lentswe flex ho 0600 19 0000. Ke flex ho 0600 19 0000. Flexa talente ya hao.